Baminisita b'ebyobulamu mu mawanga g'omutwe gw'obuvanjuba bwa Africa bakkiriziganyiza okukolera wamu okwanganga ekirwadde ky'Ebola omuli okussaawo enkola ezinayamba okuziyiza ekirwadde kino ku bisaawe by'ennyonyi ku myalo ssaako ensalo ezigatta amawanga. Kino kituukiddwako mu lukungaana olw'omulundi ogw'omunaana olukwata ku byobulamu. Baminisita era bakkiriziganyiza okutondawo akakiiko akabakugu akagenda okulwanyisa Ebola nga kano buli kadde kakuwa mawanga gano amawulire agakwata ku Ebola. Amawanga gannamukago galagiddwa okussaawo embeera eramu n'ensalo zaago n'emitendera egifugira ensaasaana y'Ebola ekirwadde kireme kusaasaana kusukkawo ekibadde kyakatuuka. Eggwandiisizo lya mukago liragidde okukwatagana n'ebitongole by'amawanga ebyobulamu n'okulwanyisa ebirwadde ebikambwe olw'okunyweza enteekateeka ezikebera Ebola ng'abantu tebannayingira mawanga.